Bye.
Oh yeah.
Sounds fine.
Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Kama jari, mie, kwako nyanga nyanga. Uwadali utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja.
Nikamate simbwake. Baby, let me be romantic. Hatuja, we don't mind them. Navuta picha, ulivyo teacher. Mambo choro choro, mama bonita, bure mbomororo. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Kama ajali, mie, kwako nyanga nyanga. Uodari utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja, love me, baby nakuja.
Oh baby, njoo, 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 kurosa. Oh, 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 baby, come, 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 kurosa. Oh, oh, oh.
Kwani umeumbwa kwa udongo ama umefinyangwa kama dongo? Baby, kwani umenipiga zongo wala?
Nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja.
Kama ajali, mie, kwako nyanga nyanga. Uodari utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja, Allow me, baby, nakuja.
Kama ajali, mie, kwako nyama nyama. Uodari